game alone in pastime. Cause I like your beauty, the way you are cutie. Walking, smiling, everything that you did. Electrical when I met you, girl. I had nothing else but to feel so happy. Cause I got a new friend to be my girlfriend. Talking, chatting all the week and weekend. Although iyo mwanzo nilishindwa kutamka. Kuwa na kupenda wewe ndio moyo unataka. Ila kati ya subira pango kawa ndo fikra. Oh baby girl, hapa ushafika. Baby nakuleki yani mimi nakupenda. Tena nakumendi mami sitakutenda.
Baby girl, I thank you for being my girlfriend. I wish this would continue to my life. Because I love you girl. You be such a true love.
First day it was hard in a way to say I love you and you to say you do. But soon it came through between me and you. You made me your boo, you are my true love. You all that I have, it's us together. You are forever, for what, whichever. Kali so kidogo, tuta move dogo dogo. Mapenzi moto moto na yasiwe ya kichoto. Wala hasira joto.
Niwelewe na kupenda sana.
Kali series ya sahau, so silete madarao. Mapenzi kibao ndio naomba ndani ya house. Baby na kuleki yani mimi na kupenda. Tena na kumendi mami sito kutenda.
Baby girl, I thank you for being my girlfriend. I wish this would continue till my life. Because I love you girl.